the books, yo. Feel free, read books, yo. Rock, nose block, dig the record. Na jiongezea mipaka, nina pita na kotaka, sina limit. Na limit, limit. Kibeno nina kacha. Sio ni cha kuacha, nina sira kama anja. Mtani soma tukibabe, adi siku ntapodanja. Kanuni ni kubreak all the limit. Kumanisha kila kitu na chobusa inatiki. Nipe mishemisho, sidi waze kila engwa mina fiti. Hata ngumu ngumi sinyo taka kula chipsi. Hidwasi tunamusi mara chap, niko apo. Natengua mitengo kama Rambo. Niko kila chodro, adi ngambo. Kuso ya maisha mnisa men, siko humble. Siko tiktak, niko kama haka. Chochote na kinyaka, maisha haya na yabake. Sinibake, sibuti handy break. Nacho waza tu ni, niko break the limit, break the limit. Sinimi, na sinaga umimi. Check, check, na swing over na vocheza reggae. Backup ya maisha bila imbu kama standi. Na wapigaji debe au wabibaji zege, yeah, yeah. Niko break the limit, ni watu na kukwama. The sky is the limit, waloge na ulimi. Yakikisha kila fasi unafiti.
Kini utafikiri mererani. Chatu ambaye mefungiwa meserani. Kinchengua kidogo minakuwa kisirani. Mitandaze shairi mpaka moi kasarani. Digidi back to the sewer. Muhuni naungua. High grade kaya nisha kuwa mshua. Nayo shotgun na pistols jiwai uwa. Kipindi mini nyoka ndo nilicheza mahuha. Huha and who we are. Tuna break the limit ili tufike far. Umbwa na books digidi ndio tuko hapa. Nasa bapa, amani kwa spark dog, umbo nyengao. Rest in peace, mwana kikosi baobao. Mwenyezi Mungu atuongoze kwenye hii safari. Tuepushe na mabalana atari.
Niku break the limit, ni watu na kukwama. The sky is the limit, waloge na ulimi. Hakikisha kila fasi unafiti. Niku break the limit, ni watu na kukwama. The sky is the limit, waloge na ulimi. Hakikisha kila fasi unafiti.